Azokebandleni sisanda kuba nenkonzo yomncwabo namhlanje ntambama sinenye kuseni ngakho ke ngathi ake sithi nyelele sehlele ebandleni masinyene impela manje ukuze singaphuthelwa noma iyiphi yenkonzo. Futhi bengingazi ukuthi umfowethu Neville bezothi khuphukela lapha futhi ukhulume kancanyana, kodwa ngijabule kakhulu ngethuba lokuthola ukunibingelela futhi egameni lenkosi Jesu ngenxa yothando lwakhe nesihe nomusa kithi sonke nakumfowethu lapha uMelusi. Niyazi umfowethu Neville wehluke kancane kubefundisi abayinqwaba bavele lapho umfundisi uma enikela ngepulpiti lakhe, lokho kukhulu kakhulu kuye, awuqonde nje ukuthi kuyini. Kodwa umfowethu Neville ube lokho enothando kakhulu futhi ecabangela ukuhlala njalo enikela ngepulpiti lakhe lapho ngingena. Futhi uthi umfowethu Bill uthi hayi kuphela ukukubuza uma ufuna ukuthi ukukuncenga ukuthi uze, uyazi futhi kukwenza uzize wemukeleke kabili. Futhi ngijabule kakhulu ngalokho, niyabo, awukwazi nje ukwenqaba noma ngubani kanjalo. Banomusa kakhulu futhi banomoya omuhle ngaleyo ndlela. Ngimuzwe ethi ingane yakhe encane ibiphalaza futhi iyagula, futhi umfowethu Junior ngikholwa ukuthi bekuyingane yakhe engiyizwe ikhwehlela emuva lapho emizuzwini embalwa edlule. Ngabe ingane yakho leyo Junior ebikhwehlela na? Nemikhuhlane eminingi nezinto eziqhubekayo, sizoba nomkhuleko wabagulayo kancanyanyana nje. Manje ngizoqala nje lapho engishiye khona kulokhu kusa khona-ke ngale sahlukweni sesine sezenzo. Futhi ngakho-ke futhi ngiqale ngiyakholwa ngasevesini leshumi lesahluko sesine sezenzo zabapostoli kumbe izenzo zikamoya ongcwele kubapostoli. Niyabo, sihlala sicabanga ukuthi sibiza lokho izenzo zabapostoli, kodwa kwakungezona izenzo zabapostoli, kwakungumoya ongcwele kubapostoli wenza. Niyabo, amadoda angokwawo ayengamadoda futhi ayengakwazi ukwenza. Ngaphambi kokuthi ngiqhubeke, bengihlezi emuva nomfowethu Ward emizuzwaneni embalwa nje edlule, nomfo omncane othize osebe khona ebandleni lapha isikhathi eside uhlale efuna ukuthola indawo yakhe. Ngikholwa ukuthi bengingamtshela uma nje engakwenza kungukucula. Futhi Temple ungahle wenze into eyodwa nenye, kodwa ungumculi onekhono. Ngakho-ke impela ngiyakuthakasela lokho. Futhi uma nje uzikhulula ekuculeni, uNkulunkulu uyokusebenzisa. Kodwa wena uphezu kwakho konke okunye, kodwa into efanele ngena ekuculeni. Ilapho ithalente lakho ufanele usebenzise lokho. Ngiyamangalisa, ngiyakuthanda lokho kucula kwakudala. Anikuthandi nina na? Yebo mnumzane, ukuzwa lokho emuva le kanjalo. Ngiyakuthanda lokho umfowethu Neville, impela ngiyakuthanda. Okokuqala, ngiyakujabulela ukushumayela kukamfowethu Neville nakho konke. Futhi ngiyakuthokozela ngempela lokho kucula okuyifashini endala, lokho yena nodade abakwenzayo futhi ohlelweni lomsakazo. Uma nonke ningakaze nibezwe namanje, abaningi benu ngani, vulani njalo ngomgqibelo kuseni futhi nibalalele. Futhi ngokuqinisekile nizobusiswa ngani, umkami nezinganyana nawo wonke umuntu ulubhekile lolo hlelo. Kube sengathi nje bengizoba sezansi lapho qobo lwami, futhi ngangisezansi lapho omunye wa athandekayo emndenini. Sibheke ngabomvu kulelo pulpiti noma lelo hlelo ngomgqibelo kuseni, futhi sijabula kakhulu ngalo. Niyazi kulokhu kuse kube nento ethize eyenzekile lapha engingakwazi ukudlula kuyo kwamanje. Kwakuyilokho mayelana naleyo ngane, ngaba nomuzwa ongaqondakali kakhulu ngalokho. Futhi ngiyazibuza nje ngesikhathi ngivuka kulokhu kusa, ngibuke unkosikazi kasengithi esithandwa yakho phakathi kokuthi ngibe nephupho noma umbono. Futhi ngathi angeke ngisho ukuthi kwakungumbono, ngoba kungenzeka ukuthi bengilele, kodwa ngathi kungokwangempela kakhulu. Futhi bengihlezi phezulu lapho ekamelweni lapho kuphela, ngathi angikhumbuli nokho lapho ngivuka ukuba embonweni ngingathi kungishaya. Kodwa ngikathi ngifike ezansi lapha khona, futhi ngibone zonke lezo zinto zihamba ngendlela nje. Futhi ngangifonele udadewethu Cox, futhi ngamtshela ezinsukwini zembalo ezidlule mayelana nengane yalolo hlobo olufanayo. Futhi lokho kufanele ukuthi bekuyingane nomfo omncane, amehlo ayo adliwa umdlavuza, iso layo elincane lapha selivele lihambile, negobolondo nje linamathele lapho. Sekwedlulele kwelinye iso, futhi ingane ilele nje ingesenakuphila. Nodokotela ohlinzayo odumile luvili watshela umama ukuba ayilethe lapha kimi ukuba ikhulekelwe ngakho ke lokho kungukuthi futhi ngakho ke konke ngiyakholwa nje ukuthi uNkulunkulu wayethola wayenikeze umbono waleyo ngane futhi phela nje njengoba ngikholwa ukuthi ngimi kulomsamo kulobu busuku leyo ngane iphulukisiwe yebo mnumzane mina nje angivamile kakhulu umfoti Cox ukuba ngizixaka ezintweni ezalelo hlobo kanje ngakwenza ngesinye isikhathi angikwazanga nje ukucacisa ngomfowethu George Wright ngenkathi ngingakumfowethu McDowell wayengibizele phezulu ukuba ngiye emsebenzini wakhe noma umama kaCharlie phezulu lapho futhi wayelele sibedlela engesena kuphila cishe impela futhi umfowethu Mark wayefuna ngihambe ngakho ke ngenyuka ukuyobona ingane futhi ngangikatekisa ezansi kwamfowethu George izinsuku ezini futhi ngangimthanda kodwa ngenhliziyo yami yonke ngikholwa ukuthi wayehamba kunjalo ngikholwa ukuthi wayefa futhi odokotela alikho ithuba kuye amahlule gazi aya enhlizweni yakhe ngakho kwakungekho kwakungenziwa unkosikazi Wright ehlezi lapha udadewethu wabuza ukuthi ngangicabangani ngakho ngemva kwezinsuku ezine zokumkhulekela ngathi ngikholwa ukuthi akasekho futhi Edith omncane wangibuza ngakho bengingeke ngimtshele ngathi oh kodwa wayesalokhu enokukholwa wakholwa wabambelela futhi mina umfowethu Shelby uhlezi emuva lapho sengathi nje ube ngumfowethu wegazi uqobo wahlangana nami phandle lapho wathi ucabangani ngobabayi na ngathi Shelby ngikhola ngempela ukuthi uyahamba ngathi ngikhola ukuthi uyasuka kithi ngathi awu yena useneminyaka engamashumi ayisikhombisa nantathu kudala futhi usiphilile isikhathi sakhe saphela ukuthi uNkulunkulu wamethembisa kuphela amashumi ayisikhombisa ngathi ngikhola ukuthi usehambile futhi ngalobo busuku ngenkathi ngifika ekhaya ngivele ezansi lapho umfowethu Mark wayephikelela nje ukuthi ngifanele ngenyukile lapho futhi Charlie washayela wangiyisa phezulu lapho wafika phezulu lapho futhi akazange yabuye kwaze kwaba sebusuku kakhulu noma ekuseni kakhulu futhi ngavele ngahamba futhi ngakhulekela wesifazane yikho konke engangingakwenza futhi lapho ngifika ekhaya ngangena ekamelweni futhi ngakhumula futhi ngalungiselela ukulala futhi lapho ngenzile ngezo othile khuluma ngabuka lapha ya futhi kwakukhona wesifazane osempunga futhi wayemekishini ekhuluma nomuntu ocingweni futhi kwenzeka kuba kube kwakungumama walowo mfana kunjalo futhi ngabe sengibona isihlahla somyezane esidala eduze kwendlu kamfowethu George futhi ngabona amagabade ewa odaka noma inhlabathi eyomile okubukeka njengobumba futhi kwakuyinhlabathi eyomile futhi kwakudaka futhi wathi kwakuyithuna kuthile ngethuna futhi mayelana nabaningi balabo ababemhleka babeyobe besethuneni labo ngaphambi kwakhe noma into ethile njalo futhi angizange ngikuqonde kahle nje ngakho-ke masinya ngatshela udadewethu Wright ngase ngimfonela futhi ngamtshela udadewethu Wright ngikholwa ukuthi kwakunguye ukuthi angizange ngiwuthole nje umbono ukuthi kwawuyini noma kunjalo lo mama kaCharlie wayekhaya futhi wayesekhaya futhi wakhuluma nocingo nakho konke njengoba nje umbono washo ngicabanga ukuthi usehambile manje kodwa wayekhaya njengoba nje kwashiwo ngenkathi bethi wayengeke akwazi ngisho ukuphila kuze kube sekuseni kodwa waphila manje futhi lokho kwakumayelana noNkulunkulu esazisa ukuthi wayewuphendulile umkhuleko wethu umunye wabuze kwelinye usuku noma kuphakathi kokuthi indoda esanda kubhala incwadi yathi indoda eyayinenkinga yendlala futhi wathi yaphulukiswa futhi ngemuva konyaka wathi yayigula futhi ngani ngokuphelele ungaphulukiswa kulobu busuku futhi ugule futhi kuseningento efanayo ungaba yisoni kulobu busuku futhi ungaba yisoni kulobu busuku nomkristu kuseni ungaba ngumkristu kulobu busuku nesoni kuseni impela udokotela anganikeza indoda umjovo kazifo zonke ngomkhuhlane omubi noma inyumonia futhi uyiphulukise khona manje futhi bebengayinikeza ukuhlolwa kucace ngokuphelele kungekho nokuncane kwe-pneumonia ngayo noma imfiva futhi kusasa ingabulawa yi-pneumonia into efanayo ngabe kunjalo na lokho akuhlangene nakho yabo kungukuthi nje nikhethe impukane kwenikuphuzayo kepha nigwinye ikameli lokho njengoba isisho sakudala sinjalo kodwa empeleni manje-ke ngibuya futhi ngitshela udadewethu Wright ngahamba-ke ngase ngiba nombono futhi ngase ngibone umfowethu George Wright ehlezi khona emuva lapho nami ngingena eminyango wehla ngo wajabula lapha wayenqamule kulesi sikale siphakathi nezihlalo futhi wehlela lapho ngo wase engixhawula ehamba wayengakwazi kuhamba nonke niyasazi isimo sakhe ihlule legazi lalisanda kujikisa lehlise imilenze yakhe kanjalo futhi udokotela wathi liye enhlizweni yakhe wayezofa noma nini ngakho ke eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nantathu budala lalingekho ithuba lasemhlabeni kuyele kuba aphile futhi ngiyabuya ngase ngitshela ibandla ngashayela ucingo udadewethu right akugcini lapho kodwa ngehlela lapho futhi lapho endlini yakhe abantu amadoda amabili ayehleza endlini yakhe ngiyakholwa ngalokho kusa bekungenjalo yini mfowethu George na amadoda amabili ayesendlini yakho ukusa engifika ngabo lapho umfo ngale kwamakhelwane nomunye umfo omkhulu ngathi uyebo mnumzane ngiyakholwa bekungenjalo yini lokho Edith na yebo futhi kwakukhona amabili ya wayesesimweni esibi kodwa ngathi ungavumeli lothi lokukhathaze ngoba umfowethu right uyeza ithabenakele ihamba futhi ngokubangu isho kanje inkosi ngixovekile kukho ngathi kwelokuthile ngethuna futhi okwakuyikho ke lapho umbono wembulo kimi ucacile okwakuyikho kwakuyilabo ababehlekise ngaye ngokushiya ibandla ayekanye nalo elalingakholelwa kuphulukiseni ngokukankulunkulu futhi wayezobona amathuna abo embiwa futhi wazi ukuthi babeyohamba phambi kwakhe bangaka basele kusukela ngaleso sikhathi na Ngabe inkosi iqinisile na yebo mnumzane ngiqinisekile lokho ngokuhlanu lokho okune nalokho lokho kuzoba ukuhlanu abahlanu sebehambile futhi akukapheli nonyaka uphelile yini mfowethu George na kuthi akube unyaka nje ngalesi sikhathi kwakuyilokho ke niyabo lapho inkosi ikhuluma kuphelele ngokuphelele ungabhekisisa nje phansi ngo angikaze ngikubone ukukodwa kwakho kudlileka futhi kungakhathaleki ukuthi yini uma odokotela bethu abathandekayo nezinto usebenze naleyo ngane futhi yonke into yenziwe ngiqinisekile kodwa ngicishe ngiqiniseke ukuthi leyo yiyo kanye into efanayo ngoba ngibonele owesifazane naleyo nto kuye ngiyazi upende ezindebeni zakhe futhi wayemilapho okwashunyayelwa khona umngcwabo womkami nengane yayibukeka njengengane yami uSara emuva lapho niyabo futhi leyo ingane ngicishe ngiqiniseke impela uma kunjalo akukho kunyezweni kodwa ngiyibonile leyo ngane esuke kufeni ize ekuphileni niyabo futhi izophila impela njengoba uNkulunkulu esezulwini kulobu busuku namazwi akhe ayiqiniso yebo mnumzane ngikukholwa ngenhliziyo yami yonke ngakho ke sizobheka sibone inkosi yamangalisa imangalisi na yona inhle kanjani kithi manje bese tetesha kulokhu kusa ngale encwadini yezenzo ngebandla livutha nje inkazimulo kaNkulunkulu yeka ukuthi inkosi uJesu yayisanda kufika njengofakazi emhlabeni ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu yeka ukuthi babethembele kanjani kuye futhi yeka ukuthi wayebatshele kanjani ukuthi kwakungena kwenzeka kuye enyameni yomzimba ukuba abe kuwo wonke umuntu wayengaba semzimbeni owodwa kuphela kodwa ke uma ahamba wayeyobuya futhi esesimweni sikamoya bese kuthi ke beyofika kuye yonke inhliziyo elambile leyo elambile futhi yomele yena futhi yena impela imisebenzi ayenza lapha emhlabeni uyoqhubeka ebandleni lakhe kuze kube sekupheleni kwezwe anijabulini ukuthi nikulelo bandla kulobu busuku na hayi ngaphansi kwe hayi lokhu loluphahla lwesonto ngiqonde ebandleni linye kuphela ibandla futhi awulijoyini ungeke uthathe iphepha kulo uzalelwe kulo nje yilokho kuphela futhi uzalelwe kulelo bandla futhi kungomusa ukuthi uzalelwe kulo ubungeke ukulambele ukungena kulo awunasifiso salo uzonda yona kanye imicabango yalo ngaphandle uma uNkulunkulu uqobo lwakhe ekumisile ukuthi umele ube kulelo bandla futhi uma uyoke ube kulelo bandla uNkulunkulu wakwazi ngaphambi kokusekela kwezwe ukuthi uyoba kulelo bandla futhi wakumisa futhi wamisela wena ngaphambili ukuba ube kulelo bandla akumangalisi yini lokho na bonke abeze iphimbo lami baya kuze kimi ngabe kunjalo na futhi konke ubaba ngiphe khona kuzeza kimi futhi ngiyomvuza futhi ngosuku lokugcina niyabo manje abantu bathi angikholelwe izinto ezinjalo ungabadeleli bahawukele niyabo bakhulekele ngoba bona banalutho lapha futhi mhlasimbe ngeke babe nalutho ukubenza bakholwe ngakho bakukholwa ngoku umbono wesayensi ezinkolo bathi awu yebo ngikholwa ukuthi lokho kungukuthi nje kodwa ngiqonde ukuthi abakwazi ukukholwa ngaphandle uma kunguNkulunkulu ngempela enhlizweni niyabo futhi awukwazi uJesu wathi ozwa amazwi ami akholwe ngoba ejimileyo nokuphila kuphakade hayi ngoba ejoyine ibandla hayi ngoba wabhaphathizwa hayi ngoba wenza lokhu ngoba wamemeza ngoba wenza lokho okunye lezo zinto ezilungile kujoyina ibandla kubhaphathiza ukumemeza kodwa wathi lowo nokuphila kuphakade ngoba ukholiwe manje ezenzweni zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili uPetro wathi phendukani lo nalowo futhi libhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kokho ukuthethelela kwezono khona-ke niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele futhi bengilokhu ngimangala eminyakeni ngekathi ngibona lokho futhi ngikufunde ngacabanga Nkosi nakho ukuze amadoda nabesifazane ngibabonile beza e-altare futhi bagoqe phansi futhi bakhale futhi bakhuleke bahambe futhi babhaphathizwe egameni leNkosi uJesu futhi ngemva kweviki baphume nezwe futhi ngacabanga Oh, Nkulunkulu, impela izwi lakho alinaphutha. Angikuqondi nje kodwa wena Nkosi, uma ngizoqhubeka nawe, wena wathi izwi lakho liyohlala kimi. Ngakho-ke ngaqhubeka naye kwaze kwaba manje sengiyabona ukuthi kuyini ukwazisile nabo futhi angizange ngikwazi kwaze kwaba yilapho iNkosi ivele yakuvula ngolunye usuku futhi kwakulele lapho phambi kwami ngqo. Ngase ngibonela bo bantu engesikho lokho babeyikho kuqaleni niyabo ukuthi angekho ngeze kimi uma ubaba wami ngamdonsi akuyena okufunayo ngokuNkulunkulu okhethayo ukuthi kube njalo akukhona ukuthi uyakufuna noma qha awuhlanganise lutho nakho ngokuNkulunkulu yena wenze lukhuni azomenza lukhuni yena unomusa kulowo wafuna ukuba nomusa kuye kunjalo futhi noma ngabe ungubani unasiphi isikhundla noma ngabe ungumongameli noma ngabe uyisinxibe emgwaqeni akwenzi imehluko omncane uNkulunkulu unesihe kulowo azomhawukela futhi ngaphambi kokuba izwi liqale wagcoba ukuthi abantu abaningi kakhulu kwahlela eminyakeni ukuthi babengobani babeyosindiswa futhi bonke abamisele bayokuza kuye kunjalo bonke bayofika futhi akekho kuboyo lahleka umisele wathi kuyoba khona ibandla lapho belingeke libe nasici belingeke laba nambimbi futhi manje njengoba iminyaka iqhubekile futhi sibabonile kulokhu kusesifundweni labo bafundisi abakhulu be-orthodox bedume nje futhi bephucuzekile njengoba bebengaba njalo bengcwele nje njengoba bebengahamba emhlabeni kuthi iBhayibheli lalelani iBhayibheli lathi batholwa bengenacala ngoba bathi oh bengingeke ngikuthinte lokho bengingeke ngikwenze lokhu niyabo kodwa kwakungewona umusa lowo kwakuyimisebenzi leyo futhi sisindiswa ngemisebenzi lokho esikwenzayo akukhole ngikwenzile okwangisindisa yilokho uKristu akwenzile okwangisindisa niyabo hayi lokho anginabo ubungcwele uma ngizame ukuthi awu ngiyekile ukuphuza ngiyekile ukubhema ngiyekile ukweba ukuqamba amanga nokunye nokunye yilokho engikwenzile niyabo lokho kuyoba ngokwami ngiyoba nokuthile ngingaqhosha ngakho kodwa ngizange ngiyeke lutho wavele weza kimi wasekukhipha kimi niyabo yilokho kuphela khona-ke akusikho engikwenzile yilokho yena akwenzile futhi manje-ke umoya ongcwele khona uhlala phakathi futhi ukhula nsuku zonke uyakhula nje uzenze wonta ube mkhulu futhi ube mkhulu ufuqela ngaphandle izinto iminyako isilingo njengoba uzinqoba umoya ongcwele uthatha indawo yawo niyazi ukuthini uma unesilingo esibi ngempela sento engalungile nqoba leyo nto izikhathi zimbalwa futhi ubheke ukuthi ubufakazi bakho abuqhakazi yini ngenxa yakho bhekani usamsoni lapho ethole ingonyama yagijimela ukumbulala futhi wabulala ingonyama ngenkathi amandla kankulunkulu efika phezu kwakhe wayibulala ngesandla sakhe esingenalutho mhlawumbe nje wahlukanisa imihlathi yayo imfazi encane encanyane enezinwele ezisongekile ezicishe ziphakame kangako omncane omncanyane umfo omdala obukeka enguwuqhaqhaveyane esitaladini amagoda esikhombisa elilenge ikhanda lakhe njengosasitabane omncane futhi wayengengaphezu kunesitabane esincane kwaze kwaba umoya kankulunkulu wehlela phezu kwakhe manje bekungeke kube nzima ukukholwa ukuthi umdondoshiya omkhulu ubungabulala ibhubezi ngezandla zawo ngikholwa ukuthi ubengakwenza kodwa kwakuyini into ehlekisayo lo mfo omncanyanyana akwenzile kodwa umoya wenkosi wehlela phezu kwakhe futhi wabulala ingonyama wayiphonsa ohlangothini lolodwa nezinyosi zakha isidleke sazo lapho futhi Samson utshela umnandi kwedlula lonke ake yaludla lwaphuma kuleso sidumbu salelo gubesi libulewe ngabe kunjalo na ngani wayinqoba ngamandla kaNkulunkulu futhi uma unokuthi lofuna ukudla uju olumnandi kukho vele kunqobe ngamandla kaNkulunkulu kunjalo qaphela ukuthi kuthe kanjani hohe dlula mhlawumbe uke waba yisidakwa futhi nokho ngase sonke isikhathi lapho unokogologo noma ubiya noma ukutheze ufuna ukukuphuza unqobe ngamandla kaNkulunkulu futhi udlule kanye futhi ubone ukuthi imuphi umuzi onawo enhlizweni yakho lapho yonke into isifile futhi siyambileke konke sekuphelile hohe lolotshela umnandi oluthola kukho manje laba bantu base benqobile ngempela ngosuku lwePentecost bonke bagcwaliswa ngomoya ongcwele amandla kaNkulunkulu ayiphezu kwabo babe neziphiwo ababeziphiwe ukukhuluma ngezilimi nakho konke babe nesikhathi esimangalisayo nje nebandla lalivutha manje ngizosendela komunye umbono omncane lapha ovela kuStefani ngalesi sikhathi ngize ngibuyele endikimbeni yami yasekuqaleni futhi uma ngingakwazi qaphelani kunendoda igama layo nguStefani wayengeyena omunye wabapostoli qabo wayengeyena wayeyidikoni nje kodwa womfowethu inokuthile enhlizweni yakhe akakwazanga ukumathule ilandlela wonke umuntu ayiyo uma yowuthola enhlizweni yakhe angeke nje akumele he ufanele atshele othile futhi babelapha phandle esitaletini bebambe imvuselelo futhi belesikhathi esikhazimulayo nje ngani kwakufana nendle eshayo kunomoya omkhulu ubungeke nje umvimbe yilokho kuphela ngakho-ke bamqukula ezazi isitaletini bamdonsela enkantolo yase-Sanhedrin bathi mfowethu sizomlungisa lowo mfo sizokumisa konke lokhu kushisekele okungokweqile futhi bamfake etilongweni kwaze kwaba sekuseni inkantolo ye-Sanhedrin yahlangana mhlawumbe abantu abayingxenye yesigidi noma ngaphezulu babuthana lapho ushelo Stefani umdadlana phandle lapho kodwa uma ephuma mfowethu waphuma nobuso bakhe bakhazimula njengengelosi mfowethu akicabanga ukuthi njengokukhanya kwesibane kodwa kwakukhanya ngokuvuma owayazi ukuthi wayekhuluma ngani angicabanga ukuthi ingelosi mhlawumbe ibingaba njengokukhanya ukukhanya noma into ethize ekhanyayo kodwa kwakusho ukuthi wakhanyiswa yilokhu ukuthi wayeqonda ukuthi wayekhuluma ngani iphapeli lathi wayenesibindi waphumela lapho enamandla futhi wathi nina madoda kwa-Israyeli emiyedwa njengewundlu phakathi kwezimpisi eziyizinkulungwane eziyeshumi ezilambile zigegezelele igazi lakhe wathi nina madoda kwa-Israyeli nani nonke basejudiya kanjalo njalo nabo baba nakwazeke kini unkulunkulu ka-Abrahama unkulunkulu wawobaba bethu wabonakele kwa-Abrahama wamkhuphula ekhaledi wamnika isithembiso salelizwe futhi kuye wangenisa uJesu Kristu nina ngezandla ezimbi nambethela nambulala futhi lapho eseqedile ukusho lokho wathi ho ninabo ntamozilukhuni abangasokile enhliziyweni nasezindlebeni nihlala nimelana nomoya ongcwele njengoba kwenza oyihlo nani nenza kanjalo hohe ngingathanda ukuzwa leyo ntshumayelo ekuqoshweni mfowethu bhila ngifisa sengathi ngabe siyitholile leyo yebo mnumzane wathi ho ninabo ntamozilukhuni abangasokile enhliziyweni nasezindlebeni nihlala nimelana nomoya ongcwele njengoba baba benu benza nani niyakwenza mfowethu lokho kwakunge kona kudonsa noma yiziphi izibhakela kwakuyikhona lapho azi ukuthi igazi lakhe laliyochitheka kanjalo ibhayibheli lathi wayeyindoda egcwele igcwele ini na igcwele ubula na qhabo mnumzane igcwele isayensi ezenkolo na qhabo mnumzane wayegcwele umoya ongcwele kulapho zonke lezi ezinkulu izimfanelo ezinhle ezazilele khona ngoba wayegcwalisiwe izwe lalifuqelwe ngaphandle nomoya ongcwele wawukuye wayengumuntu ogcwele umoya ongcwele he uyimise na wawungekwenze kwakungekho omisayo wayevutha bhemfo wethu wayefanele ashumayele ivangeli futhi washumayela ivangeli futhi wayenze izimangaliso nezibonakaliso futhi emva kwesikhashana ngenkathi bemgedlela bamhutulela izinkantolo base bemkhiphela lapho futhi bambulala futhi bamjikitshela ngamagabade namatshe base bamgxoba wafa omi lapho kwakungupawulu evakaza ngakho futhi ngenkathi upawulu ebheka phansi futhi ebona uStefani efa uStefani wabheka phezulu wayesethi ngibona amazulu evulekile ngibona amazulu evuleka noJesu emi ngakwesekunene sikaNkulunkulu upawulu wabheka phansi ngicabanga ukuthi wani wayekhanda lakhe wabe secabanga kwenzakalani na wathi nkosi ungababaleli lesi sono futhi walala ezingalweni zikaNkulunkulu ejinduzelwa ngani na akazange sazwe linye idwala kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke uNkulunkulu wamjinduzela ukuba alale ezingalweni zakhe njengoba nje umama bengenza umntanakhe osancela uNkulunkulu wamthwala isifubeni sikaKristu wamyisa esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu ngaleya lapho inokujula futhi wabalwa phakathi kwabafela ukholo nomqhele womfela ukholo lapho kulobu busuku ongafi emi phakathi kwabantu lowo kwakunguStefani etshwaliswe ngomoya ongcwele kunjalo amagabade avele alahlekelwe umuzo wawo amadwala amakhulu lapho ayeshaya ekhanda lakhe uNkulunkulu wamthunduzela ukubalale iBhayibheli lizange lithi wafe iBhayibheli lathi walala amen ileyo ndlela amaKristu afangayo amen kulungile manje babele sikhathi simnandi lokho mbiko uyabuya njengoba umfowethu nevile shilo sikhashana nesedlule hayi nje uhlobo nje lokukhukhumalisa abapostoli nokunyene kunye wakufanele benze ukuthile ngakho baqhubeka ngqo basuka bahamba futhi ngamandla nje ababengahamba ngawo beshumayela evangeli uPetro noJohane amabili angazi lutho amadoda angafundile badlula ngasesangweni lithiwa elihle he uDevil wathi awu manje balapha ya nje beshumayela ngakho ke ngeke kulimaze lutho njenge bonke laba bantu babekholelwe kushumayeleni yonke into kodwa lapho bedlule sangene lithiwa yilihle nakho kwakulele indoda umayengcwele wathi Petru leyo ndoda ingaphulukiswa inokukholwa lapho ebona ukuthi inokukholwa ukuba iphulukiswa wathi yima ngezinyawo zakho futhi wayiqukula futhi wayibamba kwaze kwaqina amathambo eqakala futhi yasho yahamba yeqa futhi igxuma futhi idumise uNkulunkulu niyazi ukuthini lokho kwabangela izikhathazo ezingaphezu kwakho konke kushumayela bake bakwenza mfowethu wena vumela ukujize kwasohlangothini lumangalisayo ukuqale futhi ubhekisisa ukuthi zonke izixhwanguxhwangu zizingela kanjani esogweni ziyompongolokzela zithandiswa igazi ngabe kunjalo na iqiniso ngiyanitshela uPetro washumayela intshumayelo ngosuku lwePentecost futhi imiphefumulo yezinkulungwane ezintathu yasindiswa uDevil akazange aphume ngisho empedeni wakhe kunjalo wo hawu bashiye phansi niyabo kodwa wadlula esangeni lithiwa elihle ngakusasa futhi waphulukisa indoda futhi iyisishosha kwasesizalweni sikanina futhi sihogo zonke zadedelwa kuyo kunjalo wamponsa etilongweni wamgcina khona ubusuku bonke yebo mnumzane mfake etilongweni indlu yetilonge ngaphakathi lapho ngenxa yesimanga uDevil wathi angeke ngivumele le nto iqale manje ukuphilisa ngokukaNkulunkulu uma benza ngempela bazokhipha izinto zami ezingesekayo ngaphansi kwami kunjalo isizathu ngingahle ngibakhohlise nxa zonke ngesayense yezenkolo encane kanye ngakathi kodwa impela ngeke ngikhohlise leyo nto yangempela ephumayo nabantu bayayibona yenziwa ngizovele ngimise lokhu ngaphambi kokuba elinye iqembu lingene enkundleni akagaza kumise ngaleso sikhathi angeke kumise manje kunjalo ivangeli likaNkulunkulu lizoqhubeka futhi liqhubeke futhi liqhubeke futhi liqhubeke futhi lapho engasekho amaZulu noma umhlaba ungasekho lelo zilisazohlala lifana ngokuba kodlula amazulu nomhlaba kepha amazwi ama wasoza dlula lingeke ledlule lawo mazwi alifi nje njengoNkulunkulu uqobo lwakhe lingeke ledlule ngikholwa lonke izwi lalo zonke izinto uJesu ayeyikho uyikho manje futhi uyohlala eyikho kunjalo nguyena izwi lomuhla naphakade umoya ongcwele ofanayo owehla ngosuku lwePentecost ungumoya ongcwele ofanayo wanamuhla ngizovuma ukuthi unyathelwe phansi kwahlekiswa ngawo wahunyushwa ngokungeyikho wethulwe ngokungeyikho nakho konke okunye kanjalo lo nguDevil kuphela enza umgunyathi kodwa kukhona owangempela umbhaphathizo woqobo kamoya ongcwele lowo oletha imiphumela efanayo ababenayo ngosuku lwePentecost kunjalo impela uDevil unezicupho ezindala zegwababa phandle lapho ngilitshela iqiniso kwaso sonke isikhathi lapho ubona isichuse sikuphuka khumbule kukhona into enhle eduze kunjalo impela usibona isichuse opha inapho abadala noma ngiqonde ukuthi amaphula abiyelwe phandle lapha usitshela ngaphansi kwezihlahla ezinkulu zinoshukela lapho ubona khona isichuse ngoba bafuna ukwethusa uDevil uxhoma zonke izichuse nxa zonke inkolo enhle ngempela kamoya ongcwele ongayibeka ngalapho ngoba khona phakathi lapho kulele uJesu Kristu ngento nakaNkulunkulu evukile enamandla akhe angenakufa onguye izwi lalamuhla naphakade amen kusho ukuthi bakube njalo kulungile manje siyathola baba fake etilongweni lingaphakathi ngakusasekuseni babashaya kahle bese beyabamukisa manje sithela uPetru kulokhu kusa emi phakathi kwabo ezansi lapha esahlukweni sesine futhi wathi ngani nina madoda akwa-Israyeli nani nakileyo eJudiya lokhu makwazeke kini uJesu waseNazaretha ukuthi wafakazisa kanjani ukuthi wayeyindoda kaNkulunkulu zonke izibonakaliso nezimanga uNkulunkulu ayezenzile ngaye wafakazisa ukuthi waye indoda kaNkulunkulu babazi ukuthi waye indoda kaNkulunkulu wayesethi ke nina ngezandla ezimbi niyibethele futhi nayibulala inkosi yokuphila uNkulunkulu ayivusa nathi singofakazi bakho wathi ngokukhole egameni lakhe lomuntu uyaphiliswa wathi uma sihlolisiswa namuhla ngemisebenzi yemithi esiyenzile makwazeke yini nayo yonke indlu ka-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu le ndoda iphulukisiwe lapho bebuza bangabaliphi iliphi iqembu lenkolo na bacatshela kuphi na baphuma kuliphi ikolishi na noma enye into enjalo bavelaphi konke lokhu na wawathathaphi amalungelo akho okwenza lokhu na sibonise ukuthi umele liphi iqembu ukuze sibuyele kumalunga futhi sithole ukuthi ukwenzela ini lokhu yebo mnumzane sifuna ukutshela ukuthi yiliphi ibandla elifundisa lolu hlobo lokuhlubuka ngalapha uvela kuphi na uPetro wathi egameni likaJesu Kristu ngokukholwa egameni lakhe le ndoda iyaphiliswa amen futhi abakwazanga ukusho lutho ngakho ngoba nakho kwakuma indoda futhi babeyazi amen amen kapelani bukani ukuthi utheni lapha manje futhi lo uyitshe elaliwa yinina bakhe futhi ayikho insindiso kunoma yiliphi elinye igama ngokuba likho elinye igama phansi kwezulu elinikiwe phakathi kwabantu elimelwe ukusindiswa ngalo oh ukwaliwa kwetshe itshe laliwa kungani lapho bakha ithempeli likasolomoni ngifuna niqaphele isithombe esihle kakhulu lapha lapho beyokwakha ithempeli likasolomoni amatshe aqeshulwa endaweni eyodwa nakwenye indawo nakwenye indawo amanye awo aqeshulwa ngale ndlela namanye ngaleyo ndlela kodwa ibhayibheli lasho ukuthi lapho ehlangana ndawonye wathatha iminyaka engamashumi amane ngiyakholwa ukugcumekwa kwethempeli futhi kwakungekho umsindo wesaha noma umsindo wesando eminyakeni ngamashumi amane amatshe ehlangane itshe phezu kwetshe into kuphela babefanele bayenze ukugcoba udaka oluncane kulo bese belibeka phansi lapho futhi lwanamathele itshe ngetshe itshe ngetshe cabanga ngalokho manje nanku umbono wami ngakho bazalane lapho lelo thempeli lapho lalimele ithempeli elingokomoya ithempeli esikulo manje bangena ethempelini ukuze bathole isibuthiso sabo siphaphathizelwe ethempelini likaNkulunkulu emzimbeni kaNkulunkulu emzimbeni kaJesu Kristu futhi sikuKristu ngombhaphathizwa kwamoya ngcwele kwabaseKorinte bokuqala ishumi nambili futhi akusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu kwabaseRoma isishiyagalombili elokuqala bangahambi ngokwenyama kodwa ngokukamoya bafisa izinto ezingokomoya abanendaba nezinto zenyama inyama yami ithi ngikhathele kakhulu moya wami uthi awukhathele ngikumphathi wakho ngilandele amen beka udaba laphaya futhi udokotela ukuthi uyazi ukuthi lelo daba ngeke lukwazi ukululama lelo daba lusekho ngizombheka ngithi kunjalo kodwa umoya ongcwele uyeza futhi unikeze umbono wathi kuselunga khona-ke ngithi isho kanje nkosi indoda izophila futhi asisazilandeli izinto zenyama silandele izinto zikamoya kunjalo manje uma la matshe ehlangana aqeshulwe emhlabeni wonke ezindaweni ezahlukene ugode lokwenza epulangwe nelehliselwe phansi emisidarini yabo imide yaselebhanoni lwagawulwa futhi lalethwa ejopha ngenqola yezinkabi nangaphakathi kuyo ngokunye kokunye ngohlaka olwakhiwe ngezingodo olintanto emanzini baze bafike ukuzokwenza ithempeli kodwa uma sekuhlangene qhabo ngifuna niqaphele elinye itshe lasikwa ngale ndlela elinye itshe lasikwa ngenye indlela mhlasimbe ngekathi abakha ngamatshe bewasika bangahle ukuba baphikisana futhi baqophisana lakho konke okunye njengoba kwenza isigatshane sabashumayeli namuhla ngiyi-methodist engiyi-church of god utuma kunkulunkulu ngingowe assemblies mina lokhu nilokhu niqophisana kodwa khumbulani ngukunkulunkulu nguye wenza ukusika futhi ngekathi lana isika ngale ndlela nomunye ngaleyo ndlela abakwazanga ukuqonda kodwa lapho sebeyokuhlanganisa yonke into yayilele phansi futhi bayibeka iblokhi eblokhini eblokhini futhi akudingekanga ukuba besasika ngiyakholwa ngolunye lalezi zinsuku ezikhazimulayo lapho le nhlangano ebumbene yobandla ihamba ndawonye futhi uphapha omusha uyakhishwa e-United States futhi yabekwe lapha yangu kwesiprofetho kodwa-ke bayobumba umfanekiso ofana nesilo futhi ngiyanitshela ibandla likankulunkulu leqiniso liyoshayelwa ndawonye awangempela amakholo eqiniso aphuma kwi-methodist baptist presbyterian pentecostal inazareni pilgrim holiness noma ngabe yini abayoba yiyo bazohambisana futhi banamatheliswe ngothando lukaNkulunkulu. Lokho kuzokwenza umzimba wenkosi uJesu Kristu wonke amakholwa futhi abangakholelwa kuNkulunkulu nabanomqondo ongajulile bayobhonswa ohlangothini olulodwa, bayongena ngqo kumfelandawonye wamabandla. Futhi ngafunda kolunye usuku ngisho nama-Assemblies of God angena kumfelandawonye wamabandla, wohe bafanele baphike imfundiso yabo yobuvangeli ukwenza kanjalo. Kunjalo futhi zonke izibonakaliso zabo zephentekoste nezimanga isimiso bafanele bakuphike lokho. Ukuba kumfelandawonye wamabandla kufanele bakuphike, wo mfowethu, ukuba nesithunzi. Ngigamane njengoba ngike ngasho izikhathi eziningi, ngilale ngesisu sami futhi ngiphuze amanzi egatsha, futhi ngidle amaqebelengane wakasodwa, futhi ngithandwe nguNkulunkulu, futhi ngibe yinceke yakhe kaNkulunkulu kunokuba ngibe nokukwedlula konke okukhona lelizwe likunikezelayo. Uma bengifanele ngixekise okholweni lwami enkosini uJesu Kristu nebhayibheli lakhe, ngikholwa ukuthi leli yizwi likaNkulunkulu elingenaphutha, futhi lonke izwi lalo liqinisile. Yebo mnumzane. Manje sizobheka phakathi lapho ukuthi babenza kanjani. Benqaba, beza bebeka phansi amatshe abo, futhi bafika endaweni bathola itshe libukeka lixakile. Babengakwazi ukusebenzisa lelotshe, bathi lelotshe lilungile, futhi balikhahlela ngalo enqumbini yokhula ndawo. Abakwazanga ukulisebenzisa, lalibukeka lixakile, futhi bazama ukwakha isakhiwo sabo, futhi bafika endaweni futhi babeka wonke amadwala futhi bawabeka phansi ngale ndlela. Bafika endaweni futhi abakwazanga manje ukutshela itshe lokushaya lelikho na baqhubeka nokwakha 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 nesakhiwo saphakama kade kangako asikwazanga ukuqhubeka ngokuba babedinga itshe legumbi. Babheka kuwo wonke amatshe bezama ukuthola itshe legumbi kodwa abalitholanga. Futhi into yokuqala niyazi, omunye waphumela engqumbini yokhula futhi lona kanye itshe abalencabayo kwakuyitshe legumbi eliyinhloko. Futhi kuyilokho namuhla bangane, ibandla lamamethodist lilungile, ibandla lebaptist lilungile, ibandla lepresbyterian, ipentecostal, nazarene, ipilgrim holiness, noma kungaba yini, wonke alungile. Kodwa into yakho ingukuthi mfowethu bayelenqaba itshe legumbi langempela. Yingakho ivangeli lingayanga emhlabeni wonke ngamandla nezibonakaliso nemiboniso. Ngingenxa yokuthi amahlelo asike wona kanye amandla okumangalisayo ethi izinsuku zezimangaliso selwedlule. Ayikho into okuthiwa kuphulukisa ngokukaNkulunkulu, ayikho into okuthiwa ukukhuluma ngezilimi, ayikho into enjenganoma yimaphi amandla angaphezu kwemvelo. Lokho kwakungosuku oselwadlula. Futhi uzothela mfowethu ukuthi wonke owenza lokho balale eshelufini ngo abasahlukene nezinhlangano zamadlangala banesixuku sabajoyinayo. Kunjalo kodwa iBhayibheli lathi bayoba nesimo sokubesaba uNkulunkulu kodwa bazowaphika amandla akho wobafulathela abanjalo. Kodwa njengamabandla bayathola wonke lamahlelo azamile okwakha, ngeke bakhe phezu kwalutho olungaphansi kukaJesu Kristu nokulunga. Futhi uma wemukela uJesu Kristu futhi othi kubula uthi oh ngimamukela uJesu, uma wemukela uJesu wemukela into ethize kutshelayo ukuthi lelizwi likaNkulunkulu liphefumulelwe. Futhi yena uyinkosi uJesu efanayo kulobu busuku enza futhi yenza zona impela izinto athi yena uyozenza. Noma awukayamukeli inkosi uJesu, wena wemukele isayense yezenkolo ethile, kodwa hayi inkosi uJesu. Ngokuba lapho uJesu engena enhlizweni yakho kukhona kwenzekile ukuthi ukholwe yikho konke uNkulunkulu akushoyo. Hayi lokho kuphela, kodwa uyazi ukuthi kunjalo. Bonke odeveli sokweni abakwazanga ukukususa kuwe, ngani impela uyakukholwa uNkulunkulu ushilo kanjalo. Futhi lokho kuyakuxazulula uma isho kanje inkosi, ugcina amathemba akho khona lapho. Phila noma ufe, uyakukholwa noma kanjani, usulungele ukubeka uphawu ubufakazi bakho ngegazi lakho noma ngasiphi isikhathi, ngokuba uyakholwa ukuthi kuyiqiniso. Uyazi ukuthi kuyiqiniso ngokuba uNkulunkulu washo njalo. Futhi into ethize phakathi kwakho iyazi ukuthi kuliqiniso. Kodwa manje uma uvele ungene ngokombono wezemfundo futhi ngani ngathi uphikise lokhu futhi uphikise lokho futhi uthi lokhu akusiko futhi lokho akusiko futhi asikukholwa lokhu futhi asikukholwa lokho, uyazi uphikisane wena uthi oh awu angikwazi ukukholelwa okunjenga lokho. Mhlawumbe ushaye into efanayo eNew Albany kulobu busuku uphikisane noNkulunkulu. Kungani kunjalo na? Lalela uqhubeke kancane futhi uthole umkhuleko labo bantu abawukhuleka. Wathi kungani abezizwe bexokozela nabantu bacabange okuyize na? Impela Nkosi ngendodana yakho uJesu futhi unike izinceku zakho lapho zikhuleka ngenhliziyonye. Wathi nike izinceku zakho okukhuluma khuluma yizwi likaNkulunkulu ngesibindi ngokwelula isandla sendodana yakho uJesu ukuphulukisa abagulayo. Amen. Nkulunkulu sisize sibe nomhlangano umkhuleko njalo. Wathi sebekhulekile indlu yaza mazama lapho ababebuthene khona. Hoye, yilokho esikudingayo kulobu busoka besilisa besifazana abahliziyonye nokuvumelana kunye njengoba babenjalo. Abakunyaki lokhu noma lokho noma enye into kodwa ulahlekile kuKristu Jesu amathemba ama awakhiwe phezu kwalutho ngaphandle kwegazi likaJesu nokulunga. Noma ngabe ilanga liyaphuma kusasa noma liphumi sizibophe ndawonke ngesifungo phambi kukaNkulunkulu ukuthi sizokhonza iNkosi uJesu futhi sihambe ezinyathelweni zayo kungakhathaleki ingenani kodwa ke uzothola ibandla liqhubeka. Amen. Wathi ayikho insindiso ngelinye igama ngokuba likho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini omelwe ukusindiswa ngalo. Ninikazeli thile elincane eliza kuleli bandla alilona ilunga lapha liMethodist kodwa liyasithanda futhi elize ebandleni futhi lingene nikazi lathi uya kuliphi isonto na lalibiza ngikuzwile lokho lathi kuphi uya kuliphi isonto na wathi ngenyukele tabenekele lika Branham lathi uqonde ukwenyukela lapho futhi uze lelo hlobo lemfundiso uhlale ngaphansi kokufana nalokho na yathi hlobo luni lemfundiso na. Awu baqoshe kakhulu ngoJesu malana nokupaphathiza ukusebenzisa igama lakhe kupaphathizweni ukusebenzisa igama lakhe kukho konke okunye. Ngokuba iBhayibheli lathi bazalwane bami likho elinye igama phansi kwezulu elinikwe ebantwini ukuze nisindiswe ngalo impela. Ngiyakutshela mfowethu angiyena ukuqophisa nayo kodwa ngithanda ukubona noma yimuphi umuntu noma kuphi noma nini ngeBhayibheli efakazisa ukuthi lokho kunjalo kungakhathalekile ukuthi mathini wena uyahlanya nakho konke okunye akwenzi imehluko. Ngime sitshalo sezincwadi kolukiso ko lapho engangizothenga khona izincwadi ezithile futhi ninikazi lathi bengingeke ngibe nazo eshelfini lami ngizidayisi lathi kwaqhamuka ininikazi elilodwa lazitheka zonke nya laba nezisikhombisa futhi lelininikazi lazitheka zonke ngicabanga ukuthi belifuna nje ukuzilahla futhi kwakukhona kuvela indaba yokuphilisa ngokukaNkulunkulu. Kwakumi abashumayeli ababili beMethodist nePresbyterian bashumayeli beMethodist nomshumayeli wePresbyterian babengimele bathi uqinisile lapho sengihambile ngazibuza ukuthi yini umfowethu Shaya wayeme khona ngesikhathi sifanayo umfowethu Krich wangena ngesikhathi sifanayo lapho bonke sebeqala kwenda futhi baqala kwabahamba lapho kancinyana lomshumayeli Methodist weza ngapha wasebeka izandla zakhe ehlombe lami wathi mfowethu Branham ngenkathi ungelutho ngaphandle kwenganyana ngiphumela lapho ugibele khona isicotsheni usebenza ugqoke amapheya lezipolo nobuso obungcwelile futhi yathi bengazi ukuthi ufundise ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu futhi umama wami omdala umpofu wayelele phakathi lapho enesifo sezinso bekungeke kulunge wayelele efa futhi wena uyangena wase ukhumula izipolo zakho namathuluzi futhi wakhoqa kwiphansi futhi wakhulekela umama wami ngemva kweviki kusukela lapho udokotela wamemezela njengophelele ophilile wathi lokho sekube iminyaka engamashumi amabili nantathu edlule futhi uphile saka namuhla. Angikatshale noma ngabe yibandla lami noma ukuthi kuyini ngiyakholwa haleluya lakho ke phezu kwaleli twala ngiyakulake ibandla lami namasango ehaitese angele ehlule izikhathi zikafika futhi zihambe futhi izinto zingaguquka kodwa evangeli likaJesu Kristu liyohlala linjalo kuzo zonke izinkathi ezingapheli. Phezu kwaleli twala ngiyakulake ibandla lami laliyini lelo bandla na kwakuyiliphi idwala na ubuza ibandla lamakatolika bathi kwakuyidwala elikhulu lelo lapho ibandla lekatolika ubukhosi buhlezi phezu kwalo kulobu busuku phezu kwaleli twala enikeza amanye amabandla amandla ethethelela izono lokho kusencazelweni yekatolika. Uma uzokuthola buza iprotestane uthi laliyini lelo dwala na bebeyothi lowo kwakunguJesu Kristu idwala womfo wethu. Wathi uJesu ngakho na uPetro wathi nithi ubani na wathi nithi ngikubani na wayengakhulumi ngaye wathi nithi ngikubani na abanye bathi wena unguMose futhi abanye bathi wena unguElia kodwa nini nithi ubani na uPetro wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Wathi busisiye wena Simoni kaJona ngokuba inyama negazi yakukwembule langa lokho awuzange uthathe isayensi yezekolo yomunye umuntu ngakho awuzange kufunde ekolishi lezenkolo kodwa baba wami osezulwini ukwambulile kuwe futhi phezu kwaleli twala haleluya twala lini na isambulo sikamoya kaNkulunkulu simbonakalisa kumuntu ngamunye. Haleluya phezu kwaleli twala ngiyakulakha ibandla lami namasango esihoko angeke alehlule. lapho umuntu eke wazalwa ngempela ngomoya kaNkulunkulu futhi kusukela emqeleni wekhanda lakhe ukuze kufike ekugcineni kwezinzipho zozwane lakhe uguquliwe ngamandla okuvuka enkosi uJesu Kristu. Nemibono yakhe siyiqhuyo yobugovu isinyamalele futhi uNkulunkulu usenokulawula kuphelele lowo muntu uyokholwa lonke izwi elilotshiwe lenkosi uJesu Kristu futhi yenza okufanayo. Phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami nomasagesi hoko ngeke yalehlule. Amen. Lokho kungakwenza uzizwe unokholo akunjalo na nakanjani. Yena uyitshe eladelelwa yinina bakhi. Futhi ayikho insindiso kunoma yiliphi elinye igama ngaphandle kwaleli gama lenkosi uJesu. Ibhayibheli lasho lapha ukuthi babone ukuthi babengenalwazi futhi bengafundile. Bavele kusiphi isikole na? Isikejane sezilima savela lapho. Awu, ngubani lesi sikejane sabangafundile, abangafundile nabangafundanga na? Awu, amadoda awazi ngisho no-ABC bawo. Awu, buka ulimi abalusebenzisayo, hethi no-anti, no-anti, no-juta, no-tata, nokuphupha. Lobuluni lwazi, lobuluni lwabantu lolu na? Ngani? Navela kuliphi ikolethi lezenkolo na? Ngudokotela bani na? Niyabo? Kepha kwadingeka ukuba bazi ngabo ngokuba baqonde ukuthi babe noJesu. Le yinto esemqoka mfowethu, uma ungazi kofika ubhotshisi ohlukanisiwe, uma uyazi inkosi uJesu Kristu namandla okuvuka kwayo. Ngincamela ukuba nakho kunanoma yini enye. Yebo mfowethu, hohe, uNkulunkulu ngigxilisa kwehange lapho. Ngivumela ngiphubule ngaphansi kwesihlahla. Lapho umthombo ugeleza khona ngokukhululeka, lapho iwundlu lingokukhanya, nomphefumulo owasindisiwe awufineze. Ake ngigxilise kwehange lapho, hohe, ake ngihlale phansi ngasesihlahleni esihlala siluhlaza, lapho lolu hambo lwempilo seluphelile. Wo, ungafisi izincebo zalelizwe eziyize, ezibuthuka ngokushesha kangaka, unokuzuza lawo makuku asezulwini. Awasoze yadlula. Bambelele esandleni sikaNkulunkulu esingaguqukiyo. Bambelele esandleni sakhe esingaguqukiyo kunjalo. Nxa lolu hambo seluphelile, uma kuNkulunkulu buqotho, ikhaya lakhe elide nelikhanyayo enkazimulweni, umphefumulo wakho ovukwe amadlingozi enjabulo uyolibona. Ngobunye balobu busuku noma ngokunye kwalokhu kuza noma ngolunye lwalezi izinsuku zasemini, umphefumulo wakho uzophuma emzimbeni wakho njengezinyo likhishwa uhamba phezu kwezintambo ezicashukayo ezingase ziqashuke noma nini. Kodwa ngikhathalela ini na? Wena ukhathalela ini na? Ngokuba uyomphakamisa ngamaphiko akhe aphakade, uzombamba uma lo mphefumulo uphuma lapha. Kuyoba khona othile omi ekupheleni komgwaqo, hehe, ukumphakamisa nokumzongolozela ngezingalo zakhe zangwini aphakade, futhi amehlise esigodini sethunzi lokufa, ukumisa ngale engenaphutha futhi engenasicinga phambi kukaBaba. Pho kungani singakhathazeka na? Singaba nendaba ngani ngalokho izwe elizokusho noma yini lokhu lokho noma okunye na? Inqobo nje uma sinesandla sikaNkulunkulu esingaguquki kokwethu, yini esiyikhathalelayo na? Makuthi abantu, makuthi wonke umuntu, makuthi abesilisa nabesifazane, makuthi abantwana, makuthi wonke umuntu lapha ungayazi inkosi uJesu Kristu, angenike isizathu sokuthi kungani ungamkhonzi. Nginike isizathu sokuthi kungani ungavumelela ukhisimuzi udlule ngaphandle kokwamukela inkosi uJesu Kristu. Yeka kucabanga ngalento noma leyo nto, yeka kucabanga ukuthi noma ngabe ngifanele ngenze lokhu noma lokho. Ngikubuza into eyodwa eqinile, ukholiwe yini inkosi uJesu Kristu na? Uma ukholwa ngokweqiniso ngizofakaza ngeBhayibheli ukuthi unokuphila kuphakade futhi angeke ubhubhe. Woza amazwi amakholwa ngokuthumileyo nokuphila kuphakade. Ngenkathi uJesu Kristu ekhuluma lawo mazwi, ngenkathi uPetro ewakhuluma ngosuku lwePentecoste, ngenkathi uJesu ewakhuluma khona lapha kuJohane ongcwele isihlanu, lapho bekhuluma kulo lonke iBhayibheli, umuntu ulisontile futhi walixubanisa futhi wazama ukwenza lokhu ngalo nokwenza lokhu ukukhuphula izinhlangano nakho konke, abanye babo baye bathi yebo kholwani nje ukuthi yena uyinkosi uJesu Kristu futhi ningene, yilokho kuphela. Uyalibona iqinga likadeveli na? Omunye wathi, oh mfowethu, sijabulile kakhulu samemeza. Uyalibona iqinga likadeveli na? Omunye wathi, sakhuluma ngezilimi futhi siyazi ukuthi sinawo. Uyalibona iqinga likadeveli na? Lezo zinto zilungile, kodwa noma kunjalo kusiye uKristu. Impela wena unjalo. lapho umuntu ngokonke impela ekholwisisile enkosini uJesu Kristu yena nokuphila kuphakade umzuzu akholwa ngawo kunjalo lapho ukholo impilo yakho izosho lokho yikho impilo yakho futhi lokho konke kuzokwenzeka zonke lezi zinto njengokumemeza nokujabula nokukhuluma ngezilimi nokuphulukisa abagulayo nazo zonke lezi ezinye eziphiwo nezinto ngeke kube njalo ngoba wena wenze lokho kuzokulandela ngesibonakaliso seqiniso sikaNkulunkulu niyabo oh funani ukuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe ezinye izinto ziyonezelelwa uma ngicabanga ngalomhlaba osulekayo futhi ngiyaqalaza futhi ngibone umbhalo wesandla odongeni kuzo zonke izizwe ngiyawabona amabhomu atshomu enza abantu bachachazele lapho ababusa abakhulu nezinto nifanele nifunde abakushoyo ephentagoni mayelana nalezi zinto ezizokwenzeka benifanele nibone ukuthi lesi sizwe fowethu ake ngikutshela ukuthize sibeka enkulu ingaphambili liqinile lapho khona kanye emnyombweni walesi sizwe besabela ukufa niyakwazi usungahle uvele uvume iqiniso futhi nelungelo lokwesaba munye kuphela umuntu ongenalo elungelo lomzobo lokwesaba lowo yindoda nomoya wesifazane ozelwe ngomoya kaNkulunkulu ibhomu le-athomu liyitikithi elibophelezeleke ezulwini ekholweni haleluya yebo mnumzane ukufa ngeke kukwenzele lutho kodwa ukufa obusheshayo kuyinkazimulo esheshayo kunjalo lengubende yenyama ngizoyehlisa futhi ngivuke futhi ngibambe umkomelo wangwina phakade futhi ngimemeze lapho ngedlule emoyeni salani kahle ihore limnandi lomkhuleko uhambile liyosho ukuthi libhomu liyathoma kulaba abangcwele abadala abanekhandi limpungana insizwe lentombi futhi lizosho ukuthi libhomu liyathoma kulawa amakhaya futhi bonke bahambile cishe futhi asele lapha wodwa na wonke umndeni ndawonye futhi udumba uNkulunkulu mfowethu yini ongaba nayo enkulu kunaleyo na ngesiqiniseke siphelele sokuthi inhliziyo yakho iphumule ngale eCalvary ukuthi akukho lutho ezweni olungakushukumisa likuguqule likunyakazise wena ubuKristu Jesu ucelisa kwehange kude embusweni kaNkulunkulu kuze kube usuku lokuhlengwa kwakho ukuba ulethwe phambi kwakhe ungena futhi hayi lokho kwenzile uma nje ngingakuyeka lokho futhi uma nje ngingakuyeka lokho akuyona into oyenzile yilokho kwenzela khona uyakhola ngayo yonke inhliziyo yakho ngawo wonke umphefumulo wakho ngayo yonke ingqondo yakho na ngenkathi uPetro ehamba noma ngiqonde uFilipu ngenkathi ezobhabhathiza umthena wathi nanga amanzi yini engivimbela ukuba ngibhabhathizwe na uPetro uFilipu wathi linda umzuzu nje uma ukholwa ngenhliziyo yakho yonke ngawo wonke umphefumulo wakho ngayo yonke ingqondo yakho uma ukukholwa wathi ngiyakhola ngayo yonke inhliziyo yami umphefumulo nengqondo ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu wabise enqola wehlela emanzini wambhabhathiza kodake umoya ongcwele wamhlwitha uFilipu ebusweni bakhe waze wangaba esabona futhi wamnyisa emkhathini cishe amamayela ngabakhulu amabili futhi wamhlalisa phansi futhi waqala imvuselelo futhi kunjalo kunjalo wohe lowo uNkulunkulu owaphila ngalelo suku unguNkulunkulu ofanayo namuhla uma ngicabanga ngoPawulu phandle lapha emkhunjini ngalowo busuku wonke amathemba ayengasekho bayoke baphephe umkhumbi omncane omdala wawugcwele amanzi futhi wawusesibwele esibi kakhulu wonke amathemba wonke umuntu eselahle leyithawula noPawulu ehlezi phansi lapha emhubheni ngalobo busuku mhlasimbe ekhuleka ingelosi yenkosi yeza kuye yathi ungesabi Pawulu ungesabi ngoba ngizokuletha phambi kukaKesari ufanele ufakaze lapho futhi ngikunika wonke umuntu entweza kanye nawe yambona uPawulu egijima ekhuphukela lapho emkunjini futhi exhawula isandla sakhe sincane sidala futhi ampongoloze haleluya impongoloza anime kancane bafowethu anime kancane nje bathi e-o enye indoda isike yahlanya kakhulu yaze yalahlekelwa umqondo wayo nakho lapho ukhona futhi bonke odokotela bobuNkulunkulu baphuma kuzobona ukuthi kwakuyini indaba wathi ibanesibindi ibanesibindi wathi umfo bandla useyahlanya lapho nakho-ke ubezile ukudla isikhathi eside kakhulu ukwenzile konke lokho futhi usethi akahambe manje wathi banesibindi ngokuba nakho bekuminga kimi izolo busuku ingelosi kaNkulunkulu engiyinceku yayo ithi ungesabi Pawulu kodwa umelwe ukulethwa phambi kukaKesari futhi nakuba uNkulunkulu akunike bonke abantu eza nawe wathi nokho umkhumbi ufanele uphahlazeke esiqingini esithize ngokuba ngiwubone embonweni kodwa ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi kuyoba njengoba nje engikhombise khona futhi kwenzeka izwi ngezwi ngezwi impela nje kunjalo Manje khona ke ngifuna niqaphele ukujiza kuncane ukuze nikwazi kubonanga kunye uhlangothi umbono wakho. Bukani lapho bethisa izikepe futhi baqala kushelela uPaul wathi okungukuphela kwendlela ongasindiswa ngayo ukuhlala kulesi sikepe. Awufanele kwenze ngokuka isho kanje inkosi. Inkosi yayinikeza umbono kodwa kokufanele kwenziwe ngendlela yayo futhi lapho uNkulunkulu unikeza iphethini lebandla likamangcwele mfowethu nokuthi ungayikhipha kanjani lento encushuncushwini. Ungaba nokune okukhulu namaphentakoni nakonke ofuna ukuba nakho. Ungagcoba amabandla labefundisi futhi wenze isayensi yezenkolo futhi ubafundise. Akusaze kwenziwa baze abantu babuyele futhi endleleni kaNkulunkulu yaphakade futhi bamukele umbhaphathizi kamoya ongcwele futhi baphume beshumayela ngezibonakaliso nezimangaliso ezihambisana nenkonzo yabo. Kusaze kwenziwa okungaphansi kwalokho uNkulunkulu nohlelo kodwa wena ufanele uze ohlelweni. Wo uNkulunkulu sisize kulobu busuku futhi nevile sisize kulobu busuku kokholwa lokho ngumkhuleko wami. Ngokuba yikho insindiso kwelinye igama ngaphandle kwegama lenkosi uJesu. Manje njengoba sisondele sikajini sikakhisimusi manje futhi lapha izinto zihlotshiswe ngoSanta Claus esikhundleni sikaJesu abasakwazi ngisho nokuliphela XMAS abapheli ngisho uKristu ngokhisimusi futhi babeke ngani abantu abacabangi ngisho ngokuzalwa nanoma yini kukaKristu ukuthi kungokwani ngempela into kuphela abacabangayo ngokuthi uSanta Claus wathatha indawo yayo. Futhi sikhundleni sokujabula ngaphansi komoya kaNkulunkulu bayaphuma futhi badakwe futhi bajabule niyabo yilokho kwenza umehluko. Ngakho empeleni mfowethu tete wethu angikwazi ukukumisa lokho. Awukwazi ukukumisa izwi likaNkulunkulu lathi kuyobanga leyo ndlela abantu bayoba abathandi bejabulo ngaphezu kwabathandi bakaNkulunkulu. Uzokwephula kanjani lokho na? Ukuba nesimo sokumesaba uNkulunkulu ngamunye wabo uya esontweni. Yebo mnumzane belesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika wobagwema abanjalo. Ngijabule kakhulu kulobo busuku mngane ongumKristu ukuthi ngilapha nawe kulobo busuku. Ngijabule kakhulu ukuthi ngiye ngaba nenhlanhla yokukhuluma nawe ngenhliziyo yami futhi yonke inhliziyo yami isongwe kulomlayezo. Ibilapho kusukela ngalo kanye usuku uNkulunkulu anginika ngalo umbhaphathizo kamoya ongcwele khona lapha eJeffersonville eIndiana. Ngikathi ngikholwa endodeneni yakhe uJesu Kristu futhi ngamemukela phandle lapha eshedeni elincane lidala njengomsindisi wami siqu futhi inkosi yehlela phezu kwami ngalobo busuku futhi yaphonsa ukukhanya kulelo kamelo futhi ngalibuka ngesaba kakhulu ngikwazanga ngisho nokunyakaza. Wagoqisa ke nelidala lotshani ezansi lapha ku-Ohio Avenue futhi ngakubona lokho kukhanya kubumba isiphambano lento ethize kuleso siphambano ekhuluma kimi kusukela ngalobo busuku wamathemba ama wakhelwe phezu kwalutho ngaphandle kwezwi likaNkulunkulu noJesu Kristu nokulunga. Yilapho ngikholwa khona ngayo yonke inhliziyo yami. Yekani kuzayo okungase kwenzeke. Ithemba lami lisabambelelise kwehange khona lapho futhi ngiyajabula kulobo busuku okuhlala enkampanini efana nale okholwa yinto efanayo wemukele inkosi uJesu Kristu efanayo. Eminyakeni ezinkosini eziningi okukhandleka kanye nezingibe sengivele ngifikile kungigogesile kungifulile kungixebule phansi ngepha umusa ongiyilethe ngiphephile kuze kube manje umusa ozongiqhubekisa futhi lapho sesibe lapho iminyaka ezinkulungwane eziyishumi ukhazimula ukhanya njengelanga. Asikuba lezinsuku ezingaphansi okucula indumiso kaNkulunkulu kunehora esiqale ngalo lapho uDaniel ebona umbono walokho futhi wathi noma benza okubi bayakwenza okubi ngezinsuku zokugcina kepha abamaziyo uNkulunkulu wabo bayakwenza imisebenzi ngezinsuku zokugcina. Ekhuluma ngalesi sikhathi niyazi ukuthi imisebenzi kuyini na? Imisebenzi yokukholwa zizokwenza izibonakaliso nezimanga kodwa babi basazoqhubeka benza okubi wathi bayogijima bayelene le futhi ulwazi liyokwanda kodwa wathi vala incwadi. Oh Daniel uyakulala esabelweni sakho kepha uyakumanga lelo suku lokugcina futhi labo abahlakaniphile bayobekeza bephendulela abaningi kuKristu bayakukhanya njengezinkanyezi zezulu kuze kube phakade naphakade. Iminyaka engamashumi amane ingiphule ngaba yizicucu. Iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili mhlawumbe ikwephule waba yizicucu. Mhlawumbe iminyaka engamashumi amathathu yenze umuntu ohlukile kuwe isikhashana nje kanjalo. kodwa wake wabuka inkanyezi yobusa lapho ephume kuseni na ngabe wake wavuka kuseni futhi wayibuka ilenga ngaleya iziphakaphakeni lapho ebenyezela futhi memeza futhi uthokoza iziphakaphakeni na ayikaze lehlekele ngisho necashaze lilodwa lobuhle bayo ikanye nje futhi inhle njengoba yayinjalo kosuka ayilengisa ngalo uNkulunkulu wayilengisa emzileni wayo ayikaze lehlekele noma yesiphi isikhathi sayo futhi kade yilapho ezikulunganeni eziphindwe ngazinkulunkwane zeminyaka futhi ayikaze ilahlekelwe ubuhle bayo futhi ibhayibheli lithi abaphendulela abaningi ekulungeni baya kukhanya badlule ezikanyezi kuze kube phakade naphakade haleluya mfowethu kuyinto enhle ukuba mshumayeli empeleni akunjalo na yebo kunjalo kuyinto enhle ukuba ngumkristu izikhathi ezingase zibe nzima uNkulunkulu akathembisanga umbhede wembali wokukhululeka kodwa uthembise umusa owanele kukho konke kuvivinywa okungashaya kunjalo yebo impela umusa wanele hayi ukuthi usembalini umbhede wembali wokukhululeka kodwa wethembisa umusa wokunqoba kuze zonke izilingo lapho isiphambano sibanzima uKristu wathembisa ukuba nawe yebo mnumzane ngolunye usokolo ukhazimulayo lapho konke sekuphelile siyohlangana naye ngokuthula uNkulunkulu makaphe ukuthi nonke nizokwamukela into efanayo uma ekhona ongakholwayo lapha kulobu busuku ukholwa enkosini uJesu Kristu futhi umzuzu okholwa ngawo uNkulunkulu uzokunika ubufakazi bakho uzobeka uphawu embusweni wakhe kuze kube ngune phakade uma kukhona ukungongozayo enhliziyweni yakho futhi uyakuzwa futhi wenqaba ukukwamukela uzoba yindoda nowesifazane elusizi uze uthi yebo Nkosi Jesu futhi wangathi wena kuleli viki elizayo lesi sikhathi somkhosi kaKhisimusi njengoba wonke umuntu ejabule futhi ecula omunye komunye wangathi wena ngezingalo njengosimiyoni wasendulo lapho leso sikhathi esihle sikaKhisimusi lapho yehle ejabule ithempeli ngezingalo zakhe ezinamandla waphakamisela umsindisi ezingalweni zakhe futhi wamgona wathi Nkosi vumele inceku yakho ihambe ngokuthula ngokwezwi lakho ngokuba amehlo ami abonile insindiso yakho sengathi wena nezingalo zokukholwa ngokufanayo ngalo Khisimusi ungamgoni uSanta Claus noma ungashintshanisani ngesipho kodwa sengathi ungamema futhi ugone enhliziyweni yakho nezingalo zakho zokukholwa yena leyo Nkosi uJesu Simeoni ayeyiphethe ezingalweni zakhe eminyakeni edlule futhi uzokubusisa futhi akunike ukuphila okuphakade futhi ungeke ubhubhe ngoba unokuphila kukaNkulunkulu kuwe wena uyazi lokho yezwe ungangeni ezintweni zesiGreki lokho kufanele kukhulunywe phakathi kwabantu abakhuluma izinto zesiGreki asikhulumi izinto zesiGreki lapha sikhuluma ngoJesu Kristu kuleli tabenakele asizi namagama akukumele lapha sifika lapha singazi lutho ngaphandle kwamandla okuvuka kukaKristu kodwa lona kake igama igama lesiGreki lisho ukuphila kuphakade igama lesiGreki elifanayo ekuhunyushweni ngatsho lesiHebheru nesiGreki kokubili futhi ngalifundisisa ngisona isifundiswa kukho ngazi nje amagama ambalwa into ethize nje ukuba ingisize lapho othile eqophisana ngiyazi ukuthi ngingamnqamula kanjani kukho kodwa lapho sekufika endaweni enjengalena ukuthi lapho lelo gama lesiGreki elifanayo likhuluma ngokuphila kukaNkulunkulu likhuluma ngokuphila kufanayo akunika khona futhi kokubili amagama esiGreki nokuphila kukaNkulunkulu noma ukuphila kuphakade kubizwa ngokuthi zoe 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 ukuphila futhi bonke abeza kimi ngiyobanika izowi ukuphila kwami uqobo ngizobanika ukuphila kwami uqobo futhi basoze babhubha futhi ngiyobavusa ngosuku lokugcina ngamkemazi wonke oza kimi ngiyomgoqa kimi amene futhi uyoba yingxenye yami futhi angeke safa njengoba mina ngingafa ngokuba ngingongafiyo futhi angeke ngife nomphefumulo wakhe awufi futhi angeke ufe futhi ngiyomvusa futhi kosuku lokugcina kodwa ke lokho kusenza nje lapho izivivinyo ezindala zibanzima sithi kimi uhlala umoya kaNkulunkulu akukho kuhle phakathi lapha ngaphandle kwakhe ophakathi lapho akiyena owami ngingowakhe angizibheki izinto zezwe ngibheka yena ngokuba amathemba ami akhelwe kuye ngelingilanga ngiyakumbona futhi yilokho kuphela bengikulangazelela engikuphilelayo ngokuletha abantu kuye futhi ngiyanitshela maketanga amadala aqala ukuqathaka futhi niqala ukuhamba kabusha futhi Ngikukhulula nibusise ngethemba ukuthi niyakholwa ngenhliziyo yenu yonke ngenkathi sisakhuleka. Baba osezulwini siyakubonga kulobu busuku ngegazi lendodana yakho elungileyo inkosi Jesu. Ngiyakubonga kulobu busuku ngomoya ongcwele nokuvakasha kwakhe khona lapha kulesi sakhiwo futhi ngisho khona lapha manje. Wena kanye umoya ngokwezwi likaNkulunkulu elingenaphutha futhi lingehluleke umoya ofanayo owavusa uJesu ethuneni ukhona khona lapha phakathi kwethu manje. Nkulunkulu kwangathi abantwana phakathi lapha abangakwazi wena sengathi bangakwemukela kulobu busuku futhi bakholwe enkosini uJesu Kristu futhi babe nokuphila kungolaphakade. Siphe khona kwangathi bangakholwa kukho ukuphila kungolaphakade ngalo kanye lelihora. Phulukisa abagulayo nabahluphekile. Khumbula amakhaya ashonelwe Nkosi, oh Nkulunkulu, futhi ngiminga kulawo mabhokisi, futhi mhlawumbe abesilisa nabesifazane abangasilisiwe, ungathini na, futhi wazi ukuthi ivangeli lishunyayelwe phezu kwabonqo. Amakhulu ezikhathi namakhulu ezikhathi, oh baba, ngikhulekela ukuthi abesilisa nabesifazane lapha bazothola umbono kulobu busuku, futhi baqonde ukuthi ngamunye wethu ungumuntu ofayo, futhi azazi ukuthi yisiphi isikhathi esingabizwa ngaso ukuba siphendule ngaleyo ekuhluleleni, nokulandisa ngalokho esikwenzile ngoJesu Kristu, bese kuthi ke udiyabaze luvaliwe, incwadi sivaliwe, ileli ivaliwe, futhi akukho kungenziwa, sizehlulele ngokwethu, ngokwahlulela yena. Baba, oh, tshona inhliziyo yami kulobu busuku. Nkosi ngihlole kwathi uDavide futhi ungivivinye, hayi uDavide kuphela kodwa ngisho into efanayo uma kukhona indlela yembi kimi Nkosi Yesusa. Nkulunkulu ungakuvumeli ukuhlala isikhathi eside eduze kwami Nkosi, angikufuni, angikufuni baba makuhambe, hayi kwami kuphela kodwa ukwabo bonke laba bantu abalapho kulobu busuku abangizwile ngishumayela. Baba ngiyakhuleka ukuthi uma kukhona noma yibuphi ububi noma yisiphi isono la kulaba bantu lapha ukuthi uzosusa konke kubo Nkosi, ngakuvumela ukuba kuhlale ngakulaba abantwana bakho Nkulunkulu, ugcine kude baphe umusa ukuze banqobe kukho konke ukuvivinywa. Siphe khona Nkosi kwangathi imbeko kaNkulunkulu ephuma kubasketi manje ingamile ezinhliziyweni zabantu, futhi khulele kuphileni okuphakade. Lezi zimbusiso sizicela egameni likaJesu Kristu, amen.
I want to look up on his face. There's the same forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. When tears all pass, home at last, ever to rejoice. As I travel through this land, saying as I go, a morning souls to Calvary, up to thy freedom go. Oh, many arrows prick my soul from without within. But my Lord leads me on, to him I must flee. Oh, I want to breathe, look upon his face. Up there the saints forever.
Ngifuna ukucula ezinye zalezi zinsuku, ngikholwa ukuthi iNkosi izongivumela ukuba ngicule ezinye zalezi zinsuku. Yebo, lapho ngiwela umfula kunjalo, lapho ngiwela ngaphesheya mhlawumbe, hayi ngapha angikwazi ukucula, kodwa uyazi ukuthi iliphi iculo engizolicula na. Banga kabaka kula lelo kulo kubusuku njengobufakazi bephakamise izandla zabo na. Ngabeloko kukwenza izizwe omangalisa na lowo ozwa izwi la makholo ngokujimileyo nokuphila kuphakade akasoze eze ekulahlweni kodwa usevele wedlulile kufeni wangena ekuphileni silapha kulobo busuku siphakamise izandla zethu sicule ngilahlile zonke izikhathazo zesono uJesu ngowami kukho lotho maphakathi umsebenzi wami bangane bami abathandekayo bami bantu bami umkami abantwana bami noma yini ekhona phezu kwalomhlaba Noma ngabe kuyina kukho lutho phakathi komphefumulo wami nomsindisi uJesu ngohamba kukho lutho maphakathi zonke ezinye izinto zingezesibili akumangalisi yini lokho na Okunye kwalokhu kuza uma uzwa umuntu ecula umusa omangalisayo umsindo omnandi kangaka lapho usuwelile ngaphesheya komfula neyazi Nifike ngaleya futhi seniphendukele emuva ensizweni nentombi nihlangana nabo bonke abafo benu lapho niyazi labathandekayo benu uyihlo nonyoko nixawulana nabo nithi wo mama kumnandi kakhulu kukubona futhi awu buka ngaleya kuzo zomfowethu John nakuya kuza umfowethu Joe lapha awu bheka lapha asinaso isikhathi esihle futhi indlela ebuyele egqumeni lapha yandawo ndawo uzwa othile cula umusa mangalisayo umsindo omnandi kangaka owasendisela usizinje ngami gijima ukhuphukele esiqo kweli sekuma futhi ubuke ngale bona leyo ndencane yezingonto lapha yaye khoneni umfowethu Branham uzobe emiphandle lapho ecula umuso mangalisayo nithi awuthi bukunkulunkulu ufikile ekhaya nakho la ekhona ecula umuso mangalisayo wo he ngomusa nengaphambi kokuba umhlaba ubunjwe uNkulunkulu ekhuluma nezidala zakhe eziyizingelosi wathi ngizoba nomuntu othiwa William Branham eshumayela ivangeli Ngeke yini kube ngokumangalisayo lokho na? Ngiyathanda baba. Baba wethu asezulwini njengoba izinhliziyo zethu zinyakaziswa yilamahubo amadala alotshwa ngumoya ongcwele. Eminyakeni eminingi eminingi edlule ngenkathi abazalwane asebahamba base bewubambile umbono, ngiyabathanda ngokuba basinika isisekelo siqinile kulezi zikhathi ezinzima. Nkulunkulu siphe kulokubo busuku ukuthi sonke isono sizosuswa kithi manje njengoba singena esikhathini sikakhisimuzi. Susa isono, susa ukugula Nkosi. Nkulunkulu busisa abaswele kulobo busuku yonke indawo ngokuba sicela egameni likaJesu. Kunabantu manje abangathanda ukuthi shelele benyukele altare ukuba bagcotshwe futhi bakhulekelwe. Ningeza sisahuba leli culo mntwana weNkosi futhi. Niyabo uma ingakulolu hlangothi.